Kupatawe mdoli kwa ajili yangu Mungu amekushusha kitungue ndo ratha ya mtoli ama nyama nyama kwenye sambusa kichuguni mzigo na toroli hadi nguo inataka pasuka msupu kwenye macho ya gorori rangi kama unaoga mafuta oh my my I don't lie God, you know you change my life in your eyes I don't lie God, you know you change my Wendo raya dunia, baya Sikia, my dear Usije nikimbia, tulia Mie, niwe na weo
Sisemi Nabaki na kuna kuna Mama sisemi
Nabaki na jimuja
Sisemi
Nabaki na kuna kuna
Mama sisemi
Kona gala kwa easy mashida Gala kwa easy mashida Hey baby utadumse ki come to you Hana ganji mob na na give to you Mi niko kwa stage mi nango dema detu Nedik nedika sepundu ni come to you
Baby na kupenda
Kupenda tida
Leo mina enda
Don't you see that
Kusaka easy hela Hakuna kuteseka
Kuteseka
You, baby, you got me.
Mwendo na vibaya vitendo nikapotosha fikra zako na miniko magendo habari zote za skendo sijelivu wapendo and you know I want you right now baby ngira nduva baby nzera talk to me right now
kichwa tunalizane yakaisha moyo nirudishe maisha tupu nimekwisha
moyo unanikosea moyo unanikosea moyo unanikosea moyo moyo unanikosea
Jaribu zote hisia zangu
Basi sawa
Moyo mbona umenitoa chambu Moyo we unaga chanjo Moyo umenifanya pangu Moyo ushiwi mipangu Wangu wote unawaleta kwangu Wala uchiti nao ni wa kwangu Wale miwote nao ni wa tusishindane na kichwa, tumalizane yakaisha, moyo nirudishe maisha, tuputupu nimekwisha.
Moyo unanikosea, moyo unanikosea, moyo unanikosea, moyo, moyo unanikosea.
Niambie tuwakomeshe, tuwakomeshe vishadai, wavimbe wateseke. We nipende tu, nipena nyota ntembele. Wacha wivika kura, baby tushikane tuwakeme. We ni doktor mimgojwa domana, nkikona mweza koni napona. Umenija akili ni domana, kutaja mweza koki langoma. Tuifiche yo siri, tusioneshe dhahiri. Waga wanasubiri waone utamioni mwaga. Wambili awe mbili, mwaza tuwe wakweli.
Ah, natakata takata, natakata na penzi lako. Nantadata tadata, kini nyima icho lichokuwa nacho. Naridhika, ridhika, naridhika na hubalako. Na kwa hili ntakufa, nikija kuliko sailo penzi lako.
Bembea,
mahabuba bembea, oh,
bembea.
Na kuruhusu ninginia, kwenye moyo wangu.
Bembea,
lazizi bembea, oh,
bembea.
Mweza kona sikiara sana.
Nasi tunasema dada, zimu zao tunakata. Tukana na mama mbacha, wawi, wawi, wawere
kwa mwili. Ulivyo mtamura tele, sikaru songeze. Juzu na uzuri unao na shiba, mahaba legeze.
Kinikusa unasisumua, janja bingwa kusasambua. Meniweza mtoto akishua, shida zangu zote natatua. Ndo mara na kubenda, palipo kufa tujenge. Usisikize wabambewe, menipende ni kupende. Nando manana kupenda.
Tuifiche yo siri, tusoneshe dhahiri. Wanga wana subiri waone utavyo ni mwaka.
Hey, wambili yawe mbili, mkwanza tuwe wakweli.
Wambia wana subiri wapate chakuse maga.
Sometimes na hisi kama ni jana tumekutana. Umeke shirini ndani ando ila bado na nikoshaga. Una machuwa kama wine, watoto tatu ila haujafulia. Tena mapenzi hayajapungua, na kupenda zaidi jana. Wala sija kuchoka, mapenzi yanazidi noga. Najua ulu masonga na wazuri umezaliwa, ila wewe ndo bora. Crushing over you, boo, boo, boo. Yeah. You, boo, boo, boo. I'm crushing over you. You are my favorite. More than one, yeah. Crushing over you, boo, boo, boo. Yeah. You, boo, boo, boo. I'm still crushing on you. You are my favorite. More than one, yeah.
Oh, baby. Oh, yeah. Oh, baby. I still choose you. Mano kikona roi na gonga dudu. Wako naridhia sinongo ni bubu. Yeah, yeah. Wajua zidi yako mimi sinaga. Wanajuliza nkipina chokupendeaga. Si lazima waelewe, baby. Ya mimi nimekupenda mwenyewe, baby. Wala sija kuchoka, mapenzi yanazidi noga. Kuna masonga na wazuri umezaliwa, ila wewe
crushing over you.
Simulisi kwa mpenzi wako aninangawe Saidi ya nisikitisha Eti nimekuwa chuma cha kafuro Ipo juu ya mawe Tiko ni kwangu kaingia mdudu gani Mara kwenye kikombe mara sani Ona katibu wa maji kisimani Uenda siyo fungu langu nimekosea kuchagua Nimezidisha chenchi kimeota Nilipita dirisha nafasi kuigombania Kumbe basi nimejaa na mlango Ayo nimboni yangu
Kiza kinene
Kibatari utambi umetumbukia
Kiza kinene
Ya ila khirira yangu Chunguzo niliyo egemea
Kiza kinene
DJ Bulgari 254 Double the pleasure, double the trouble
I've been trying not to diss you Mwenza komi niliko zina ishu mpenzi Hope uko sawa My darling And I've been trying not to miss you Kila unapoenda vuto yangu maumivu We yangu tawa oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kaingia kunguni gani Mara kwenye kitanda mara kwa shati Hai, haya ni maruani Yanafanya na kosa amani Wenda siyo fungu langu mekose kuchakua Tusha zamisha me
Ma t'aime, tu es mon unique pensée, oui ah, ma belle. Elle m'a à la vaille. Depuis que tu es à moi, Kaja, Nana Zuka, tu as mon docteur. Nana Zuka, tu as Kaja. Depuis que tu es à moi, Nana Zuka, tu as ma maman. Nana Zuka, tu as mon docteur. Nana Zuka, tu as Kaja.
Download all my mixtapes on Mixcloud. Follow on Instagram and Twitter at DJ Bugatti 254.
Mwanamkunaji limemkuta pele Mwanamkunaji limemkuta pele
mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion. Mimi ni fundi mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion. Yeah, yeah. Mama ni take, ni take nye ni take. Una security, baka mapepo zangu zina vaporate. Hapo juu baby vaporate, mweza kuchini nifanye kama ground shaker.
Ebwana mkuna jilime mkuta pele. Michezo Selina kucheze ya na nywele.
You draw me crazy. You're the one in a million. Shida zangu zako we mwandani, umenichanganya mimi. Sina la kugomba mi, sina la kugomba.
DJ Gogari 254
ushanifanya boyge. Sina la kugomba, goma, goma. Wache tu walipiga zeze. Yani sina la kugomba, goma, goma. Umeshanifanya boyge. Sina la kugomba, goma, goma. Wache tu walipiga zeze. Superwoman, yani sina same shit. Only me, that's your mother. Super, 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 superwoman. Sina same shit. Only me, that's your mother, baby. Superwoman, super, super, super. Yeah. Yani zingi, wazungu wazongo, wasija kupandisha mchongoma. Yani ringi, wazungu kebongo.
uambi ulipofika umegoma. Asalala, chombo kinaelea wanaonara, hawajui kimeundwa kipenzi. Ah, umenikamata paka sina la kusema, sina la kugoma, goma, goma, goma. Ushanifanya mwege, sina la kugoma, goma, goma. Wache tu walipiga zeze, yani sina la kugoma, goma, goma. Umeshanifanya mwege, sina la kugoma, goma, goma. Wache tu walipiga zeze.
Siwezi lazimisha jua kati wa mvua, sio sawa mama. Moyo umekata, moyo umekata. Siwezi kufosi roho yangu, ikome pasipo na upendo. Moyo umekata, moyo umekata.
On Mixcloud. Follow on Instagram and Twitter at DJ Bugatti 254.
It's gotta be your girlfriend's favorite DJ. And if your gal doesn't know about it, tell her to ask her girlfriend.
Go kolo kolo, yicho kama nasinzia, ama kalamba ugolo kolo. Mtoto ameumbwa kwa udongo, kwa madina na maka, akitaka na mafuta ya mugongo, na ya mimi na anampanga. Mwendo nyatu nyatu, kitanda kakipamba kama meza ya dina, mulimi kama chatu chatu, atoshe kikulamba na meza mazima. My baby, no, 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 it's no. Mona Lisa,
eh, Mona Lisa,
eti eti watabisha,
eh,
basi waonyesha, agolo, ago, ago, hadi kukucha tukesha, tomorrow, 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 zikisha mwendo kidogo, agolo, ago, agolo, yani mpaka majogo, tomorrow, oh na na na.
Kifupi sipanduki ni menata nata. Maneno sikumbuki mina ngata ngata. Hivi na nyo, na suka, na fuga rasta.
nachanganyikiwa nikikupa kata.
Ukipinda mgongo na sisi,
oh, mwili una sisi.
Twenda zapa kachongo unokuwa nyima,
oh,
unu majima. Mona Lisa,
eh, Mona Lisa.
Eti eti watabisha,
eh,
basi waonesha.
Agolo, ago, ago.
Ani kukuche tukesha.
Tomorrow, tomorrow,
eh, zidisha mwendo kidogo.
Agolo, ago, ago.
Yani mpaka majoko.
DJ. And if your gal doesn't know about it,
tell me by the days.
Ask her girlfriend.
So me tell
double
her
the pleasure, double the trouble.
So me beg you a kiss. Me could I say a shot prior for this, so right. Girl, the it me me like. Me love how you ride on my bike. And not the bed, girl, you know, so we fight. But me love how you dip on the mic, alright. Mommy, you are my mommy. Who say I want on you? She only deal with a man like me. Her attitude better get out of it. My girl a dash and a delay, delay. I'm a over for you, I'm a lover for you. When you thirsty, me girl, get a soda for you. I'm a over for you, I'm a lover for you. When you thirsty, me girl, get a soda for you.
Mommy, you are my mommy. Who say I want on you? You are my mommy. Mommy,
I tell me what it is. So me tell her what it is. You too yummy, so me beg you a kiss. Me could I say a shot prior for this, alright. Girl, the way you eat me, me like. Me love how you ride on my bike. And not the bed, girl, you know, so we fight. But me love how you dip on the mic, alright.
Mommy, you are my mommy. Who say I want on you? You are my mommy.
Kama ni mapenzi baby nitakupea. Takudekeza mami mazuri nitakutendea. I know you like the flowers, red roses nimekuletea. And they say umeniroga, but I don't care. Yeah. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel Air. Toto tukiwa lea. And we grow old together. Baby, that's my prayer. Cause you make my heart go pa, pa, pa.
You make my heart go
pa, pa,
pa.
You make my heart go pa. You make my heart go pa. You make my heart go pa.
Heshima yako kuna wakuifa. Sina chakiti chako mwingine akaka. Vile nakupenda kama nimekuza. You make my heart go pa, pa, pa. Sema utaka kuenda wapi, weekend. Take my time, take my money, spend it, spend it. Haya sio mapenzi, this is crazy, crazy. Mana mpaka nazidisha change, change, hey. Tazama juu ya anga, mapenzi ya metani. Yangwani na mchanga, kizani nona mwanga. Panga pangua panga, wako sina ujanja. Wako sina ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda. Sitaki kudanda danda, kukicha kutanga tanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda kanda. Siva taku pamba pamba, nikiwe na wina tamba.
Kani moyo kama unapasuka.
You make my heart go pa.
You make my heart go pa.
masuka. Oh, oh, oh.
Pendwa sana Mikidaga na sinachapa Ipwa nantukana Na wakanyaka kama suksi zangu Na badu napigana na ali yangu Abini wendo damu yangu Ata nikipale wendo msiri wangu Eti mama sinakufa na tunafikishana Inukaka kazi mita inabima sana Na wakanyaka kama suksi zangu Na badu napigana na ali yangu Amini wendo damu yangu Ata nikipale wendo msiri wangu baby
How are you, are you, oh, 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 how are you, are you
Kitanga hata ndo ananjawa na waza kukumanga vita yetu kwenye beli so yapanga si wapinzani ye simba mianga
mudala wale le mwale nawe anamwala eh murunji wange kadije wange anamwala
wakija kwako na maneno musururu wanakwambia natumia putururu wote wambea waoga kakunguru lakini bahati mbaya mdomo hatulitushuru
na wakanyaka kama suksi zangu Na badu napigana na ali yangu Amini wendo damu yangu Ata nikipale wendo msiri wangu baby
How are you, are you, oh, 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 how are you, are you
kama suksi zangu na badu napigana na ali yangu
badu mwane
abini wendo damu yangu ata nikipale wendo msiri wangu na wakanyaka kama suksi zangu na badu napigana na ali yangu
badu mwane
abini wendo damu yangu ata nikipale wendo msiri wangu baby
how are you, are you, oh, 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 how are you, are you
picha mbaya yeah, yeah. Wakuita babu na mwanita baby watu wa juku oh yeah washike dabu washindo na walege unanistiri yani utaki niumbuke wawili tuwe chumbani ardhi pasuke ukiweza nichune kaka pala mbapo mini na bugana ukiweza nichune kaka pala mbapo Mini na bugan Wani patabu ya kufanya na lewe Baida baba mzazi sinufata wewe Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan
Una nipatabu ya kufanya
nafata wewe na iwe yangu na iwe yangu na iwe
ugana
na iwe yangu na iwe yangu na iwe
ugana
tupo low key na tuna kiss kwenye ndinga vile tuna boss sema all tuna vimba kuku approach ilikuwa hot kana winda hadi nkawa na imba zile hadi kwa na vimba
ugana limerudi kwao tupo na shida zetu wala soza kwao Mani matiri yeke mubao Imeja fika posa bado tu vikao
Na hata iweje, hata iweje Mimi ni wako Na hata iweje, hata iweje Itabaki kwako
Kama ni Gucci, doze ngabana Hata mi, naweza kupambana Kama ni pesa, wanasaka ile sana Sana mama, sana Wame nipa tabu
ya kufanya na lewe Bada baba mzazi, sinufata wewe
Kufanya nilewe Bada mama mzazi Sufata wewe Naiwe yangu Naiwe yangu Naiwe
Ugana
Naiwe yangu Naiwe yangu Naiwe
Ugana Ugana I say no no Baby you be the one Yani huna kasolo Sura shepu No number nane Nipende ni kupende Adi tufana Tuzikane eh, Udoye mifeo Udoye mideo Mie udio Menyama dipao Menyama dipao Mie udio Oh baby lo 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 Your love go make me go lo 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 Anywhere you day I go for lo 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 I go love you today Tomorrow ro ro Oh baby lo 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 Your love go make me go lo 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 Anywhere you day I go for lo 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 I go love you today Tomorrow ro ro Baby come lo lo
Shazali Uno la reisi Alinaga mifuba Ukena diarasi Kuna faribuba Popote wanalimwaga Yani kinaga ubaga Wejaribu kuchunguzaga Uno ndo linalegeza chaga
nina waokoa makahaba baba. Kuna walomo wa meno saba baba. Nili utoa hechi baba. Yani A, E, I, O,
Uno. Everybody say Uno. Asema Uno. Everybody say Uno.
Za migando kama hautaki
uno.
Upinde kama unakanda chapasi.
Sema uno.
Asirizo mbushe hadi kwenye bati
uno.
Manga kisa kote barangati
uno. Everybody say uno. Asema uno. Everybody say uno.
Oh my god, it's better sound.
Kwa roho nafsi paka kili yangu. Wekada umeni bamba Odalini alafu tumetoka gambali Sio ni dalili kakuku umiza ukalia. Alafu darling wezako na kupenda kweli. Tufike wawili sitaki mwingine kwa safari. Mezile tulime take over. Nimekunywa nina hangover. Umegeuka gari umekonga Nizi letu lime take over. Nimekunywa nina hangover. Umegeuka gari umekonga. Umenishika kichwa menyunga.
Ila kelelelele. Wana kelelelele. Akelelelele. Wana kelelelele. Oh kelelelele. Maire ya kando kama. Ukaifuta na sumu, ukaijenga na huba. Baba baba niongeze, nipe vyote nikumbate. Ama haba nipe yote, wale wasi nikamate. Bezi letu lime take over, nime kunywa nina hangover. Mashiri,
hata na pasi na sana.
Demradi ni kone wewe.
Mtoto fundi flani toka Tanga, mauno flani ya kimanga manga, anajua yani moto fire, fire.
Majomi na mabudu kachanganya, anajua kama danga yani moto fire, mama fire.
Can't get enough, baby you know that I can't get enough of your love. The way you whine, you blow my mind, na na. Baby you know that I can't get enough of your love. Oh yeah.
See you do me that, you know when you do me that, do me that. When you do me that thing, do me that thing. Now when you do me that thing, now do me that thing. Now when you do me that thing, till you do me that.
Jo, jo, basi geto mapema. Nyonko mwenyewe nina wapo maisela. Basi jo, jo, basi geto mapema. Nyonko mwenyewe niko maisela.
Basi baby, you got me going crazy. You know that I can't get enough of your love. Can't get enough.
Baby, you got me going crazy. No, I can't get enough of your love. I can't get enough.
When you fundi, I chugga lugga lugga. We chugga lugga lugga. When you fundi, I chugga lugga lugga. Yeah, we chugga lugga lugga. When you fundi, baby, I chugga lugga lugga. We chugga lugga lugga. When you fundi.
Feel my vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple, simple. Akanaga maku. Kanabi impo, impo. Uko nyuma kichugu. Ati kako simple, simple. Hakanaga maku. Kanabi impo, impo. Uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Watapu inavuingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana.
Na na na.
Sema tena inabana.
Na na.
Inabana.
Na na na.
Wote inabana.
Na na.
Yeah. Inabana.
Chimianso. Temi alwalis, nido, obachi kwasa, frembo, chali nabi gambo, anjaga zaru,
amira.
Inabana taiti nyo, nyo, baby style yon kwa funyo. Girl I wanna punch you, got your love. Knock, 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 knock out. Put your body on me, go down low. Let me say, let me say. Yo!
Inabana,
na na na,
sema tena inabana,
na na,
inabana,
utu ya chibina, na na na,
wote inabana.
nikupeleke nyumbani.
Mwingine ni daraja soma kasi. Mama kiuno chako labo kizungushe kama kula namba kina kutamani sina buji.
Baby Jackie Chan, mtundu adina kuimbi ya kizungu. Girl, you have that thing and I call you pin. Girl, you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Girl, you have that thing and I call you queen. Girl, you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on the dance floor. So clean when you do the dirty wine, oh. I just want beside you. Give me that, my baby wine for me. Yeah, 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 yeah. Give me that, do that you want for me.
Bad girl, how you and my single? Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two to tango. Cause I be praying every day and night too. Say make you come my way. Thank you my love.
I bless the day that
you
I found
got that
you.
Thing then I call you queen. Yeah, you motivating my life. Baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing and I call you a queen. Yeah, you motivating my life. Oh, baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah.
Mommy, baby, cool it down. I love it when you put it on the dance floor. So clean when you do the dirty wine, oh. I'm just right beside you.
Give me that, my baby wine for me. Yeah, 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 yeah. Give me that, do that you want for me. Mm, yeah, yeah, yeah.
Mama, when you play, I mean you go, ja. Yeah, when you play, I mean you go, ja. Tena kufunga magoli wa giga. Yeah, na magoli wa giga, yeah, yeah.
Everybody wanna touch her, yeah. Wanna touch her. I will never play you like FIFA. Play you like FIFA, yeah, yeah, yeah.
Give me that, my baby wine for me. Yeah, yeah, yeah.
Thank you.
utundu baby koleta nifanye suzu kwa kuzezeta unajua unapitiliza ongeza utundu baby koleta nifanye suzu kwa kuzezeta. Kimia kime ni pezi lezako mie kwenye flow kuja ni cheze na we cause boy I'm on fire ichome kwa juu mishe jimwaya kwa makarafu parafu ushaniweza we najua anapitiliza ongeza utundu baby koleta nifanye susu kwa kuzezeta najua unapitiliza ongeza utundu baby koleta fanya nzuzu kwa kuzezeta nicheze kama lamba lalo nicheze weke kwa mutima wangi nicheze kisha tudigi digi nicheze 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 kama lamba lalo nicheze weke kwa mutima wangi nicheze cheze kama jigi jigi nicheze 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 nicheze.
Cheza isoko oh yeah. Binyuka binyuka basi isoko oh yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko oh yeah. Binyuka binyuka basi isoko. Tingisha minganza ukitetemeka, safisha kiwanja inoboma inatesa, togo poko ndani ukisema unanyesha, nipandishe mizuka nyongeze my pressure. Baby do me coconut yeah. Ikune kama nazi sokota, ikaze kama nazi sokota 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 sokota. Baby do me coconut yeah. Sokota, ikune kama nazi sokota, ikaze kama nazi sokota 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 sokota.
Yoni kama kete, oh baby, baby, baby kakarate, baby, 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 baby. kufanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko. Kufanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko.
Baby pole pole, sauti tete, usije ntesha nafsi. Kuku nipe mchele, maindinge dere, usije nyacha basi. Paka majogo, kitandani ni mafunzo ya kikomando. Nipe mama nipe nyumba na choo, kera umefua peleke bila chambo. Wanapata tabu, wanavyona tunapendana. Tunawapa zafu paka maji, wanaita mma. Umeniweza nyanga nyanga, nyanga 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 nyanga, nyateleza nyanga nyanga, mwako nyanga nyanga. Umeniweza nyanga nyanga, nyanga nyanga, nyateleza nyanga nyanga, mwako nyanga nyanga.
Masambu, sasambua, kimaliza kupika kazi yangu kupangua. Kimaliza kufua kazi yangu kukamua, ukitaka mwabu. Na umenya na kugea unakula.
Uchungu wangu unaujua wewe, uchungu wako na ujua gamimi mwenye. Pirika pirika na kukuna mwewe, tuinjo inazo alazi situsumbu. Wanapata tabu, wanavyona tunapendana. Tunawapa zafu paka maji, wanaita mma.
Umeniweza nyanga nyanga, nyanga 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 nyanga, baby oh, nyateleza nyanga nyanga, oh, mwako nyanga nyanga, yo, umeniweza nyanga nyanga, nyanga nyanga, nyateleza nyanga nyanga, mwako nyanga nyanga,
nakubali yote kuchukua, chukua, chukua, yote yako kuchukua, chukua, chukua, peke yako.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flocks on me, chains on your waist. Hiya. You better than my ex. At the room party, you can be my guest. Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your bad girl, you can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Bad girl, you can be my baby mama. Wanna
bad.
Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flocks on me, chains on your waist.
Hiya.
You better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya. I wanna feel that taste.
Girl, I like it when I whine it. You wanna pull up right behind it. Feel the wave coming right in. Don't get too close. I'm a killer, baby, no lie. You know I can change your whole life. Feel it burning like a Wi-Fi. Don't get too close. I can tell you all love. Say you only want a top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there, hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for the basic beats. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want? Baby, I'll be your number one. Nothing can beat me. I'm in charge. Listen to me, yeah, me, yeah.
Oh, pepeta. Oh, pepeta. Shoka king, pepeta. Oh, pepeta. Pepeta. Oh, pepeta. Kakika, pepeta. Oh, pepeta. Sakata. Oh, pepeta. Shoka king, pepeta. Oh, pepeta. Pepeta. Oh, pepeta. Kakika, pepeta. Oh, pepeta.
You wanna pull up right behind it. Feel the wave coming right in. Don't get too close. I'm a killer, baby, no lies. You know I can change your whole life. Feel it burning like a Wi-Fi. Don't
fire, just like fire, fire.
Love the way that you went and you wait for me. Señorita, te amo. Love the way that your booty look there for me. Quiri questa sin dominga. Girl, you know that I'm love you. Oh, oh, oh. Higa kuka, giga ungwa. Oh, anything that you want me to, girl, I go do for you.
Please don't leave me there, pinde pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni bebe, nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Chiani na pita pita, samahani sister. Macho kama unaniita mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha jana kama fita. Suruari, pare, viatu, kule. Silare, lare, kam kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Jotu kutunze baby wezi fanya kazi ya bu. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Kiwa queen, kwenye yoto utapepewa. Yongeze, nyongeze, nisha nogewa. Napenda kuyumba, yumba, nisha lewa.
Asema baby ya pocket, baby ya pocket. Ata mabubu wanapewaga sauti. Baby ya pocket, baby ya pocket. Ata jambazi suguri na pigaga sauti. Tuende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Kiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Tuende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase
yumba.
Oh na 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 na.
Funga funga mishkaki, funga na opaki. Rumba taki taki, lore gumba happy. Yumba juu, yumba chini, yumba kati kati. Yumba yumba mwili kama umeregea nati. Samani namba unayopiga haipatikani. Umepotea uliza Google takupata mani. Kama unachuki ota mba wapayangani. Au pasue aldi wingie ukae ndani. Bado na wagongea ngongo, na kumalia mchongo. Na shushia vigongo, mevalia usongo. Goma ngoma msondo, uongo. Anajua Mungu mwenye mbingu aldi na udongo. Mzenga sema sen sema wagosha mpera mpera. Na meba sanchoka na nyuma kafunga tila
tuli. Asema baby ya pocket, baby ya pocket. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pocket, baby ya pocket. Ata jambazi suguri na pigaga sauti. Tuende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Kiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Tuende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase.
Yumba.
Liye karibu unakamatia.
Yumba,
anase.
Yumba.
Oh na 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 na. Amechanganya kushi na nyagi. Kale wa wamembeba.
Natokaje,
hey. Alijifanya mjuaji. Kumbe mimba haiko kileba.
Giza mama kukuru. Giza 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 chumba kuduru.
Tamu kama embe dodo. Nitakupa mpaka uzirai. Hili penzi sila kitoto. Utabaki umeli kubali. Taratibu bwana mkunaji. Leo na shake ingini kiminaji. Joni ongeze. Ikamata usilekeze.
Some real good shit.
All my girls for Simone, I'm a winner. All my girls for Simone, I'm a winner. Nasema tuta. Nasifu dem, mana najua kutweka. Akitweka boy shelter.
Download all my mixtapes on Mixcloud. Follow on Instagram and Twitter at DJ Bugatti 254.
It's gotta be your girlfriend's favorite DJ. And if your gal doesn't know about him,